Sihleka ngifuna wena sithandwa sami noma sekunzima noma sekumnandi ngifuna wena sithandwa sami noma bekhuluma noma besihleka ngifuna wena sithandwa sami noma sekunzima noma sekumnandi Gifuna wena sanda sanda
Awe mama 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 Ahunga wami Awe mama Awe mama Awe mama Awe mama
Gifuna wena sithandwa sami noma sekunzima noma sekumnandi Gifuna wena sithandwa sami noma bekhuluma noma besihleka Gifuna wena sithandwa sami noma sekunzima noma sekumnandi Gifuna wena sithandwa sami
Away, mama.